wayebanga abakwazwana.
Mongameli sizwe elisikhokeleyo silambile ntolo kuzo.